ushye nk'amavuta y'ubuto ibyo nkora byose kibishwa yuko njye ndi muto nkora muri distori curuza imbuto iyo ushatse kumbuga njye ngufungisha amajido no pe no genje.